City boys, super boys, na soja boy mwenyewe hapa hivyo watu wangu wa nguvu. Leo tuwaletea mzuka kwa mklabu, peruka mtasau za jana. Ya leo ni ya leo, sio, sio, mingie bana, machapio jama.
Kama kama tunajua jina ni Clean Toast, group kali kile mbaya sini City Boys. Mr. Ares iko fresh, iko on toast. Fimbo tunachapa, si ya grandpa, bali tunachapa fimbo ya empire. Tukibreak kwa sidani, tumeretire. Si unajua sini moto, sini fire. Usini jaribu, nita kuchoma ile mbaya. Watajua sini nani, City Boys. Watajua siwa kazi, City Boys. Watajua sini nani, lazima tucheze, tulapu nye flow, City Boys. Watajua sini nani, City Boys. Watajua siwa kazi, City Boys. Watajua sini nani, lazima tucheze, tulapu nye flow, City Boys.
Moto kama pasi, araka kama gesi na nyebesi kabisa. City Boys si wakali, utadhani CS card. Maitu ushika kila mtu, anawika, tukirap kwenye flow. Kuna bitches ina flow, City Boys tuna grow. Empire imi grow, everybody let's go. Kama fimbo tunajapa na mahaters wanachonga. Mistari tunachora, usidhani kitu bora.
Watajua sini nani, City Boys. Watajua si wakali, City Boys. Watajua sini nani, lazima tucheze, tulap kwenye flow, City Boys. Watajua sini nani, City Boys. Watajua siwa kani, City Boys. Watajua sini nani, lazima tucheze, tulap kwenye flow, City Boys.
Naika soka kwa mzea, amefuta bangi. Mistari karuza na basa, metoka karubangi. Ni City Boys, watu wangu naomba ni betano. Mike tukisika siu, leta soka za kitambo. Ukisikia ni City Boys, tupishi jia. Rap game, kuna riziki, tena misi, kutia. Ni bad boys, amria, kuna upuzi. Tunata soka za leo, tena siu ya juzi. Tunata kova kini, adi kule Arusha. Bila ya tunamu kadi, kukirudisha. Kwa barabara, tunataka kama gari ya Honda. Muziki inalipa, super boy, misi itakona. Kila tunapukua board, mwamu wanga ni nomi. City Boys, hapa tunakuja tena kikazi. Kuangeza sima ni sisi kama wazazi. Mikono hewani, unalewa hizi mistari. Chie, tunarebele, ama tusiende mbele. Rap game, tumeza, leo tunafika mbele. Walau dhani, suwa vizi fika, tunafika leo. Hii, tunambia, tunaweza City Boys, tuki nafasi. Leo hii, tuwanyese jazi, zui wanga. Tunaleta uswaga, ni supra, ni soja boy. Likiwa na Clean Toast.
Watajua sini nani, City Boys. Watajua siwa kali, City Boys. Watajua sini nani, lazima tucheze, tulap kwenye flow, City Boys. Watajua sini nani, City Boys. Watajua siwa kali, City Boys. Watajua sini nani, lazima tucheze, tulap kwenye flow, City Boys.
Sini ya mia,